Nchiyo ili Museveni, asabi ya bazadde na basumiso kuongira okulungamya abaana ku masomo ge basoma na dala beta niraga aga science ne teknolojia. Biri mbaka bwati se mmyuka we Jessica Alupo kumatikira aga Salt University aga soke de dalanga bayizi 10-18 bebatikidwa ku campus enkulu esangibwa mchunje Upton alowetu wadi mchibuga Soroti. Kubatikidwa bano kulika 5-3 bamaliriza degree ey'obusawo, 5-2 bamaliriza degree eya nursing in sciences, 2-2 ne bamaliriza degree mu bya engineer obwenjawulo. Kakati Museveni akubiriza abantu kusemazinga wa Afrika okwetaba mu nkyukakyuka ezigenda mu maaso ez'ebyamakolero, ng'agamba nti Afrika eyolekedde okusigalira emabega ate nga tejja kulaakulana singa tewabaawo okwettanira science na teknolojiya. Ye ssenkulu wa yunivasite eno eya Salt University, Professor John Robert Ikoji Odongo, akubirizza abatikiddwa okukyusa embeera abantu gye balabiramu zi yunivasite nti zifulumya abantu abayikibogwe ate nga baba bamaliriza okusoma ne batayamba ggwanga.